kula baratana java to Hey, hey, hey. Hota tamala ni fu.